baby umefuata penzi au kuna lingine ruhi nalipenda kweli ama kuna mwingine maana wengi matapeli wanavizia mapenzi hizo mimi baby love you mimi nakupenda wewe niamini nipe shavu sitokwenda kwa mwingine ulivyojazia ni moto mzima ndo nitoa kijasho pale unapoita jina langu pojo yeni na When you fly, I fly with you, baby. When you cry, I cry with you, baby. Because I love you, I love you, I love you, I love you, baby. Because I love you, I love you. Chokodo wapambe tu wakatenge betu kijishewa Mina omba unipende sto kwa cha uende utanisumbua Tuombe mula tulinde tuje tuyashinde tufunge na ndoa Rote rote hasna siko haste haste rona Rote rote hasna siko Haste, haste, rona Ulivo jazia ni moto Tumzi mwana nkua kijasho Pale unapo itajina langu pojo Yenida azalele When you fly, I fly with you baby When you fly